joy yamde min taji chapade tati woni ko wittori kibaruji mod e fulfilde Omar Hama jangata on do masinaji den gondi Ayuba Mustafa nani ko e majjim nani gondi be dina al-silama gal der balde sappo keddide de Ramadan de be njaatana der julirde wadoyde na filaje min gartana on do majjum nani mbi e nyaw boylowdaade ko wite menen sitte wangi to enda der region tawa e doso on nanan ko ardido sarus kawji do cellal himbe tawa haali yewtere men pindino hande la sara e njaatana to enda del wuro kyoto mayaki region difa kalentari fi mudu nani bi am balde sappo lewru sumayere keddide de wakkati no mo alsilamebe dun nata juldeji mu en wadde na filaje gam rewde alla alsilamebe hewbe der julirde njaata e jonde wadde na filaje de dume alsilamagal woni ko yamiri be rewbe alsilamebe e der wakkati balde sappo keddide de aladu yahya modi babaje to nani ko yawa suma
la priere surrogatoire
julde na filaji ko wadete jemma ko inditira kiyamul leili dewal alla non ko wadete ko jomun julata caka jemma gada na filaji kayeji idi godi nafaka hotefol yafa to lamdo kinido debbo e gorko funo ya jululde no wada dum de ko buri wodde woni debbo jula der yesor mun no buri jula caka bade mun na yaha jululde jula kam buri baraje der sudu mun yeso kam buri baraji
c'est mieux qu'elle le fasse à la mosquée
nani bien no gay jetati lero mars jabbido der andinore de ministre kajido der redu leydi wadi o andini wiide dum woni ko merube galluje mawde kanjum e horebe ciudi sawara e merube meriji din to nato funder bonnere cede go sahana njobdi golloobe meri ben tan o andinore du jewtana na bi'e kominuji keme didi e lasoji tati e jeegom ko komini Niger tawda nani bi'e nimbe gon tawda ma e nyaw menen jitti bo low daade der region tawa ko watto nimbe chapande njoyo e jeenayo kanyangu nangi ko lati dum wari ko watta no gaayo der mu de dume neddo waawi nangirde e nyangu nano alama maggu wontiri docteur Abdul Mumin Abdullahi ardido sarus kawjido cellal balli himbe ton tawa nani ko Idrissa Adam
to wannan ciwo na sankar wanda aka ce ma meningitis da turanci
na wala boilo wudane ko indi tirte nyaw meningitis hala maji ko nyaw go andirte ni woni wulo wulo hore na wore turre dare suka on no boilo suka on no fura hano kuldo deni neddo yi hala magi di doggira lokotorore ko batti no wodi safaregi di jomun wadante der ko yawi be ewam yala nyaw gunno deni nyaw gunnon no wodi safaregi di jomun wadante de hana kannondo no wodi labi ko jomun sawrorti nyawno ko rabata sanne de ni goddo nyawgun no dojja na ko nandini hadde mo wala nyawgun to idum wawi rabi jomun idum wodi safareji ko wauta nakisi ibbe na walla kan safare subtraction
subtraction yow itati a cikin protocole national kim
en ko tata ndande region difa le departement mo boso no wodi bi en gorirabe hadobe dekirabe mu yade loktoroje wadoyde eto rewbe jottitibe mane beynube dum do hunde non ko wawi waddude cadale harto cellal sukabe e innirabe mum ben no madame ari no golle faji mballo lokotorobe der loktoroje faminir Abdullahi Maina
macenta sam ciki wata
debbo ko iredu illa libbitati no handi yaha eto kam buri wodde gan fama jam bandu mun e jam bandu suka mun worbe ta kadu dekira e mabbe jaha loktorore na wallaji ko rebe gi ata illa demmun to beyu kannino demmun idun wodi ko buri wodde woni debbo wara eto fa yottu lebbi jena e balde sappu de mati ngata were yaha loktorore rimowa gan jomun no ewe te woda hautade e sukamu de wadi balde la sogi didi gada dinki no soyoto loktorore eta sukamu no wodi kure ko suka on wadante fa yotto lebbi jeego o hisilta dum nyawujugo min jardake e lamdo min jardake do e loktorobe
suna tare dam
meteo no sarusi non kawjido filla etol ndiyam e kenduri do enda der leedi mede bi hande no gayi e jeenay lewru mars o woni ko be ngadi nyaloma mabbitol dambule mabbe non ni ko nimbe mbaawi ƴewude noy golleji mabbe ngori no njara. O nyalooma du nogay e tati lewru ƴaɓɓiiɗo woni ko Batumun waɗa kettinenene ko kaccel Lawan Gabciya ardiiɗo o Sarusi Famini Hassan Nuru Adraman.
Noga e tati lewru mars no nyalaane ko ittaade leyɗe duuniya ko Sarusi hawjiine e fii eto diyam e kenu ko fuɗɗa illa duuɓe ujunere e cena jeena e capanɗe joyi hikka haala gattaka yeeso woni dow fii baylol baakaaji toɓo diyam no hokka min laawol min golla dow fii durgol e cellal himɓe e dow fii bala uuji ko hewtoto himɓe e dow fii nokkuuje diyam e dow kiiteele. Minen goodi kulle jaman ɗuɗɗi hano machinaji lobbi ngam min giɗana min gaɗa golle ñeñal nder leydi Niger ko nafata keerol jonde himɓe e kawrol jawdi ndeni ɗe golle timminama no nawtorte ngam jaaki yeeso heɓo dow fi.
En coƴƴata fa hannde nder région di fa to Rafi Genal waɗi ko durooɓe e dabbaji muɗum ummoake warde ɓadangal wendu lakka cadde gam tefude Genal to durte. Hammadou Boukary Fullo o woni ardiɗo walde mane mbiye dental durooɓe mo di fa nani ko yumani Moussa Do majjum.
La plupart des éleveurs
ɗuɗal durooɓe ɓe enden fuu jehi buti e ko fiili ɗum cekantaraji yogum nder teske. Woɓɓe maɓɓe jehi soɓɓirde bula isaari, woɓɓe jehi e ko cekantaraji ingurti. Heɓɓe hoore huɗo ɓendu gositake ko Madougou naati leydi Nigeria. Durooɓe gon jehi daana wenu Tchad. Bani ko Rafi keƴeran hakkillo fukkingo no tawa nder nokkuje ɗe enden jehuɓe nder maɓɓe woɓɓe garti coƴƴake buti kaden. Hikka bokoloji e woɗaɓe en fuu gari buti ko wayre himɓe ɓeydu nokkuje ɗe enden ɓooyi ɓe jooɗa keno amma Rafi keƴeɗo hakkillo fukkingo ngo enɗen waddi koɓe dilli illa utu
boro pour qu'il remonta de l'autre côté.
E nder duuɓujinaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi ko watto ni mbiyen an joom en galleji ko watto milliard ñamdu kam woni ko bonna baako nimɓe millionji keme jeɗɗi e capanɗe tati kamɓen goni ko tawda e rafinema. Ɗum do ni mbiyen ko watta fabariji pecce capanɗe tati do tati ɓe leyɗe a duniyaru kamɓe woni ko tawda Rafi ñamande. Ɗum do woni ko andinore waɗande duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e tati ko Sarusi kawjiɗo filla sigila ñamduji e wallirde waɗi noon ni wurtini noga e jeetati lewru mars. Nde ƴeewama du ni mbiya hande ko ratta filla ñamande ɗum no waɗa do pecce hemre capanɗe jeegom kamɓum woni ko ñamande bonnete mum capanɗe jeetati do hemre ɗum fu ƴewtana filla to ñamandeji watte ɗo do capanɗe sappo e ɗiɗi do hemre fu ƴewtana filla lumaku yeru no ɗum holliri. Nani mbiyen fina tawaji ɓiɓɓe leydi Niger woɓɓe e wakkati dewgal mu'en saytu arti watte reede lelleri gina fadde ngal dewgal no waɗe. Dey noyi gatto lelleri sigirta yaade to debbo ɓangeteɗo Satulle Bano famini bandi min Ummu Umaru noɗɗum wontire.
Lalleri di unaka no kannon sonete balma watte e leɗɗe fina tawagon. Neɗɗo de yiɗi sonna der tummude na der manaru den watta beɗu maɓɓa. Amma joni minen manaru dun enden kammen gattata ngam hunde non ko jamanu waddi. Ko waɗi meɗen gatta balma on enden kaw woni ba suka on enden no tumo no hulnito deni ɗum watti balma on enden suka on enden no joɗoto jan e sewo nder suudu dewgal muɗum. Meɗen gatta du hotollo nder diyan ɗan enden balɗe jeɗɗi no enden diyan ɗan enden sonnirte ɓagaɗo on enden no looto subaka Allah fuu. Den de o wari natugo meɗen lotira moɗan kasen de o wari wurtade dow meɗen lotira moɗan. Menen kanjum ni men gaɗata maraɗi ngam minen min jiya kana leydi maraɗi. Min ngala fuu do'a ugon komin gaɗata seyni kanjum ba ɓaade laamiɗo kanjum no waɗirante. Neeɓe kan en no lootatamo neeɓe har suudu baaba.
Noni mbiyen caggal nde leydi RDC Congo ko ɗum wanno fijoji pirtorɓalli ko leyɗe kaaloje faransire to Soumaila Souley Oumarou heɓi tammal darja ko kange o yeƴi taki heɓude fawade joni ko yahata to endan ko fijoji Jeux Olympique to endan Paris gaɗo juillet duuɓujinaji ɗiɗi eno gay enayi o ɓi leydi Niger. Soumaila Souley Oumarou nani ko famin Hassoum Gourouza Domadio.
depuis le début de la saison
il la fudda mido yaha to gadana do men ekkintinojo ende mido yaha mi ekkito ga wawude sanne bani ko men tawra rafi ar gollitirde wadi bawde makko fu ko watta golle de enden jehi yeso yettore alla ko men buri yidude ni joni hebude barjardi ende de alla jabi men gada ko watta men tawe der tariki leydi amen gam fu ko men gatta hawti dade e balla makko no den non ba goddo wi iyam mi heban tittinkina ko der majju mi ba jabata amman joni mi fa mi kasem misrike sayni har gadaybe kilometriji hemre kandum mi yahay hollude saa mirar ko dum fay hokkude
pour voir comment ça donne quoi.
Jonka en garta e yewtere meden pindino Kyoto ma yaaki no wuro no jiango le departement Boboy region do soto duudal nimbe mum fu no germabe no amma lenyol fulbe bellabe hausankobe no tawa der mum Abdul Yasiri Abdul Wahab joro wuro Kyoto ma yaaki famini umu Umaru tarifi wuro ngo no wontiri
gaɗa ko mai yaki singuno wuro ngon ɓe keɓi gaɗa makko mai yaki ɗiɗum watta ɓe witti ɓe fuu jewruɓe non amma minke nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi mallami latade mai yaki laamu amin ngu honude heɓa ɗum non
fantimmin ko woni hakkunde laamu jowuraku e mai yaki
laamu mai yaki hana ko tubako wattino mai yaki ko honun koɓe non gam himɓe ne ummotoɓe yaade fa Nigeria Benin Mali honoyde nokku fu toɓe timmini konu mum laamu on innirtake na laamu honun koɓe jewrum ɓendu nder jamani garki tubakoɓe gatta
annasaray kayen o rano sintinga mai gara
ɗum woni mana Kyoto mai yaki
o waɗi no wi'e Kyoto mai yaki kingunoɗo wuro ngon wiyetake na mai yaki amma inde makko gongaro ne Aboubacar Siddique o wi'ete emo noddire mai yaki mawɗo e mai yaki bon hamni o rimake na gube zeno nder hitande duuɓi ujunere e keme jeɗɗi e cappanɗe tati niɗɗo noon laatiɗo dillatana no hona o dilli yaade nder zigi o warti hawrude jama'aare makko e maccuɓe makko fuu to ɓe dilli yaade boru bankasam gam to konunke mawɗo woni fuu no ɓe ciyo honude ɗum werno nimɓe haaliri no waɗa wuroji lesoji ɗiɗi ko hawri yaade honude ɓe keɓidi wuune dow maɓɓe nden non ɓe ummoy ton warde gaɗa wuro dow so nden non o itti lelaɗo makko yaade to zarmakoy tawaɗo ɗon haalande ɗum ko ɓe no tawa gaɗa wuro mum ni zarmakoy du itti lelaɗo muɗum haalande ɓe ko kamɓe wakkati fuu leydi haade ɓe tawa fitina no woni gaɗa maɓɓe sana heɓa e bittoro yaade yeeso o wi'i to o wittoto gaɗa wuroji konnoɗimo lesoji tati e sappo horanimo konu kandu o heɓi jamako dow maɓɓe gere wi o itti maccuɓe e kujje gon yarande jarmakoy laawol ngol ni o tokki na o yotti ɗo Kyoto
mai yaki foto mari witti fadde yottoto emo
mai yaki hinkano
laamiɗo ko nunke ɗiɗo waɗi gaɗa laamu mai yaki mawɗo o o to no wi'e mai yaki lipporise to du no wi'e mai yaki isa kuna maɓɓe e ɓen ton fuu no jewroɓe non
amma inde gama me amai mai gariyanno
ɗume wuro Kyoto andira
wakkati ko mai yaki no woni e konu mum yimɓe fuu hawri wi'i o melle laamiɗo o wi'i o hiɗa laamu allah ne waɗi na ɓe jotti e mamiraɓe amin nden noon chek Aboubacar waddi diina ba ko arsilamoɓe noon illuden amma ɗum ni woni waɗay hanu
ɗo wonta kibaruji meɗen tili e fulfulde kirten to jam hir
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fo fotten fada studio kalangu yaado leydi Niger